GangaPhoenix.com.
International.
Derek one no more.
DJ Derek Effects. Fino Fino. Mr. Flavor Teller. What you gonna do?
Oburu godino wonwana nsogbu, oburu godino kota karianu, oburu godino wasaba monu, eme no mani deme bofuma. What if to say I don't fit pay the bills? Will you be down for me, baby? You gonna die by my side, one more. Tell me, you gonna die by my side.
Okwifeji mụ na gị jisi anya ike, ka ọgbakọwa m emebele m ntị ike. Nwa ogbe ga-abịa kwụnyere m n'ụlọ ikpe. Ụmụwa tụrapụ m nga ejighị mele ibe. Ị ga-ebu m ọbụ na menwere stamina. Ị ga-esi ma mesoro ndị timba and kaliba. Chee ihe ọna stamina, eke na nka bụ anima. Afia bụ na ịchalụ gwa m ga erezi gị kapịta. Bodo please, a na-esonye n'ebe akwa foto a resi ya chiiz. Ọ bụlụ gbọkọ ịchalụ gwa m nga e gị kiiz. Andịkwụlụ m n'azụ ma moral go increase. Ọ bụrụ si na-asị m bless you anytime I sneeze. Ị na-etinye mụ n'ekpele anytime you on your knees. Fakwa gị na ndị rongo baby, will you disagree? Ị ga-eme m onye isi ndala si ntinye isi na bridge. And ọma na doubt ọmụ chee na you go believe.
Oburu godino wonwana nsogbu, oburu godino kota karianu, oburu godino wasaba monu, eme no mani deme bofuma. What if to say I no fit pay the bills? Will you be down for me, baby? You gonna die by my side, one more. Tell me, you gonna die by my side. If to say when they can change you from my side, oh, I hope say you no go walaga.
You no go walaga.
If to say me no can get to, oh, see we can oh, I hope say you no go megaria.
No go megaria.
You no go judge. I put my time and my whole life. I put my hustle and my whole time. All for you, oh my baby. Just because I say I love you. Oburu godino nwa danu. Oburu godino wa mwa munu. Wanu mo, baby.
Say I
don't fit
pay the bill.
Shall you go there? You got no
more. One more.
International.
Me and the sing set.
DJ Derek Effects. We should not be on this one. Black boy, black boy.
More music at NigerPhoenix.com.